account ya ubongo. Anajua beef sina ndo maana nabuni uongo. Ule moto wa chini nalipuka zaidi ya magma. Jiulize kwa nini zisafiri kwa kusimama. Hapa jimbo la kweli kifupi na waparili. Yani kama sisi mizi na waaibisha tembo. Ndo maana paka leo wanisainishi lebo. Wanasema niko special tofauti yangu lebo. Bado nanata zaidi ya kundi na wapakata kiufundi. Ordinary ujuzi hivili nitafunza ni team kujenga taifa. Sio waandishi wa lugha muhimu kwa haya maisha. One mile pa ili kuku limeshiba. Sio kukesha ba ujisifu kuwa bingwa. Mindo ticha wenu madendi sikilizeni. Kabla mjasoma menu na jitaja gizeni. We are here to make pay na kuleta maendeleo. Tomorrow is another day na kufanya jamimu leo. Na jamini na wakika sio kama na unga unga. Kabla sijashambulia mpinzani kasha jifunga. Wingers
Odi, ordinare. Chana mbuga sogopi uyo simba watandale. Yo. Dereva wa masafa marefu. Ukikimbizana utashikwa na kichefu chefu. Wananita ordinare. Shop, kama mshale.
Odi, ordinare. Wana twitter ordinare. Odi, ordinare. Wana twitter ordinare. Odi, ordinare. Wana twitter ordinare. Odi, ordinare. Wana twitter ordinare.
Sikia mistari, mistari ya wakari. Mistari nao chezo nama ordinare. Fungusha tabo kwa stage za matatu. Speaker za boss na die ordinare. Ali shwari, pindua magare. Zidiwa pigo jeki nama ordinare. Vicho vya habare, inagonga hatare. Leo na Gaza, inawashangaza. Yusu na pele kwa anga, unasambazwa. Tina kutangazwa, master. Karata chapa, usiwe na shaka. Tina changa karata, bahubu msafara. Msafara wa wajanja, kwa game tushe imari. Ordinare, wakali wa mistari, wakali wa hii hali. Ndiyo mana wana twitter ordinary. Tushatafuna paka wa mranga odi.
Don't run us now, young nigga still am rise. Harder in game, I struggle hard to be fame. Never sleep back, say struggle every day, you know, time is life. And life is what we face. We live a crazy world, full I say. But never surrender or retreat on the street. Believe one day, yeah, we'll achieve a goal. You know we live a lost in hell. Some people lost in jail. So focus with the dream. Too hard and never lose. Struggle is like a challenge. Be hard to face it. Thinking for your dream. Never lose a chance. Through hip-hop, still it drop real information. Gangster revolution. We talk through action every time. Meditation. And this is how we live. Facing challenges, survive. Rather die as a soldier. Fighting for your freedom. And feel it happy home. We have to live good life the way we feel it too. And if it's real, they feel. They know who I be. The ghetto riders must say, come a car, yeah.
Odi, ordinare. Wana twitter ordinare. Odi, ordinare. Wana twitter ordinare. Odi, ordinare. Wana twitter ordinare. Odi, ordinare. Wana twitter ordinare.
This is the introduction of black man's passion. The balloon rasta man called for total distraction. Hip hop. Puff, then I release. Be blessed with the weed smoke. Namna nja nyingine ni one drop. Motivations to make a one stop. Revolution at all cost. Lord knows everything's planned, so we just need to get raw. This time the force applied, you cannot ignore. Get to riders movement. Hypocrites, hopeless sinners, wanadani okwapa kuka. Here we are to move them. This is the start of formation of a hip hop arena. Smoking weed is top of the agenda. The loyalty badge, no retreat, no surrender. Just keep hope, this is the return of hip hop. Woo!
Odi, ordinare. Wana twitter ordinare. Odi, ordinare. Wana twitter ordinare. Odi, ordinare. Wana twitter ordinare. Odi, ordinare. Wana twitter ordinare.